Let's take our Bibles and look in Acts chapter 8. I want to read in English first from verse 1 down to verse 4. And my subject has to do with the persecution of the church. Here in Acts chapter 8 and verse 1 we read, "And Saul was consenting unto his death," that is the death of Stephen. "And at that time," note the word, "there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word."
Ndimakira wani ya machitule mtu 80 maakula kuti uthenga wabwino pa Samaria Simon wanyanga. This one. Ipo Saulo anali kuvomerezana nawo pa ifa yake, kutanthauza ifa ya Stefano. Ipo tsikulo kunayamba kunzuza kwakukulu pa mpingo unali mu Yerusalemu. Ipo anabalalitsidwa onse mayiko a Yudea ndi Samaria koma osati atumwi ayi. Ndimakashwi. Ipo anamuika Stefano anthu opembeza namlila maliro akulu. Ndimakashita. Ipo Saulo anapasula mpingo nalowa mnyumba mnyumba nakokamo amuna ndi akazi nawayika mndende. Ndimakashita 4. Pamenepo ndipo iwo akubalalitsidwa anapitapita nalalikira mawuwo.
Now when we discuss and talk about this subject of persecution, the question has to be asked, where does persecution originate?
Lelolo tikhala tiphunziro limene tikuphunzira kuzuzika manzuzo amene adagwa pa mpingo. Koma funso lakuti kodi kuzuza ako kudayambira kodi, chimene chidayambitsa kuti manzuzo ayambike chidali chani?
Here in Acts chapter 8 and verse 1, it says Saul was consenting unto his death. That word consenting means that while they were stoning Stephen because of the message of Christ that the Lord directed him to faithfully proclaim to them, Saul was in agreement with his death.
Ndimake wamiyo ikuti Saulo anali kuvomerezana nawo pa imfa yake kulankhula za imfa ya Stefano. Akamati kuvomerezana zikutanthauza kuti pamene Stefano amalalikira uthenga wa mbuye wa Yesu Khristu, pamene anthu adapanga chisankho chomugenda miyala, Paulo adali mmodzi mwa anthu amene adagwirizana kuti amugende miyala Stefano.
So in answer to that question, where does persecution originate? Number one, we could say that it originates from the heart of sinners who are in rebellion against Christ and that gospel that gives him all the glory.
Amene sadafuna ulaliki umene umalankhula za ifa ya mbuye wathu Yesu Khristu kuti ulalikidwe kwa iwowo ndiye udayambira mmitima mwa anthu amene wowo.
This was Paul's own testimony, and I want to tell you that here it says Saul was consenting unto his death. Saul was but his Hebrew name. The same name in Greek is Paul. So it's not that he changed names once he was converted, but as he went around preaching to the nations, because he was the apostle to the nations, they called him Paul, which was the Greek name for the Hebrew name Saul. That's all it is. It's not like tradition today where people say, well, I'm converted, now I have to take a Christian name. No. Saul is Paul. Paul is Saul.
You know, tikamaya nkulaza Saulo amene ada vomerezana za kupha Stefano. Siya Saulo uyu adali muyuda weniweni. Ndipo dzina lake loti Saulo ndi dzina la Chiheberi. Akamati Saulo ndi dzina la Chiheberi. Ndipo tembenuza dzina lijalo kubwera mu Chigriki mpamene dzina lijalo lidatchulidwa kuti Paulo. Simonga mene anthu ambiri amaganizira kuti ukakhala mkunja umenekera kutchulidwa dzina lina, ukatembenuka mtima ukamba zichi Khristu sinze dzina uyambe lina. Ayi ndithu Saulo, Paulo sadasinzepo dzina. Kungoti kusiyana kwake kuona kuti popeza iye adamuyikana Mulungu kuti akatumikire mafuko osiyana-siyana, adayenekera kukhala ndi dzina lofanana ndi mafuko osiyana-siyana amene ka Greek ndipaka makatchedwa kuti Paulo. Koma dzinalo ndi Saulo likamanenedwa mu Chiheberi.
So when it says here in Acts 8:1 that Saul was consenting unto his death, over in Galatians chapter 1 and verses 13 and 14, after God was pleased to reveal Christ in Paul, or Saul here, he explains in Galatians 1:13, he said, "You have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure," that's the term he used. Here it says, "and great persecution against the church." But here he says, "beyond measure, I," you see, he takes the blame, "I persecuted the church of God and wasted it."
You know, tikamaona njimege ya wani ya machidwe 8, bide tukunila kuti Saulo analiku vomenezana nao. Mawoti kuvomerezana nao, akuonekeranso tikamerenga Agalatia mutu wani njimege ya 13 ndi 14. Imene Paulo amalankhula kuti, nthawi kuti uthenga wabwino wagumburuka, Khristu waonekera kwa Paulo. Akulankhula kuti, "pakuti mudamva zamakhalidwe anga kale mwa Chiyuda, kuti ndinalo ndalonda mpingo wa Mulungu koposa." Akamati kuulonda koposa ndekuti adakwaniritsa china chilichonse Saulo kuzunza mpingo wa Mulungu, akuti koposa ndi kuupasula. Ndipo ndinawaposa ndi kutsogola mwa Chiyuda ambiri a msinkhu wanga monga mwa mtundu wanga, ndipo ndinakhala wachangu koposa pa miyambo ya makolo anga.
Just the word persecution itself in the original, it describes pursuing somebody, running hard after them with the whole goal of catching them and putting them to death. Such is the hatred that is in the heart toward Christ and his gospel.
Ndiye mawoti kuzunza pa chizungu amati persecution. Ndiye amati persecution amene ndi kuzunza. Amatanthauza kuti kulondola-londola wina wake ndi kumufikira, kumulondola mpaka na osamuleka, mpaka na umupeze ndi kumugwira, ndi kumupha, ndi kupanga china chilichonse. Umakhala udani umene umakhala mkati mwa munthu, umene umadzatumphuka, utamtumphuka kumene umapangitsa kuti ulondole-londole mpaka na uchikwaniritse chimene ukufuna ndi kupha. Ndiye Paulo mkati mwake mudali udali woyambira. Uwu ndi udaniso amene udali ndi anthu onse amene adatsutsana ndi Yesu Khristu ndi uthenga wake. Ndipo tisama ufuna udatumphuka mpaka nadafuna kumupha Stefano.
So strong was that religious zeal that he had against the church of God that his purpose was to waste it. That word waste it means to completely annihilate it.
Ndiyeno maganizo achipembezo anthu onse opembeza vautenga uhu kuda ali kuononga adafuna kuti awononge uthenga uhu au malizire kumpingo au teretu amene udada ali maganizo awo.
It's the same spirit that was in Cain when Cain slew Abel because of the offering of Abel that God approved, which was a blood sacrifice against the religious zeal of Cain, which was bringing the best works of his own hands, but God would not accept it.
Pamene Mulungu adalandira sembe ya Kaini, ayabere ndikuikana sembe ya Kaini. Tawi yomweyo mkati mwa Kaini mudadzuka ukali ndikufuna kumupa kumuononga Abel chifukwa chona kuti iyeyo sadalandiridwe sembe yake chifukwa iyeyo amadalira chipembedzo amadalira kuthekera kwake ndikuchita chitako kwake kuti Mulungu bwanji sakulandira sembe yanga chifukwa ine na chitako kanthu.
And notice Paul says in verse 14 of Galatians 1, profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation. There is a profit to be gained by people promoting works religion. There's a lot of money in it. There's a lot of prominence. There's stature before men. It's not popular to preach the gospel of the Lord Jesus Christ.
Imena kuti ndipo ndina waposa ndikutsogola mwachiyuda ambiri amsinku wanga mwamtundu wanga. Kukutanthauza kuti chipembedzo, magulu achipembedzo, ali ndi zinthu zimene amakonda, zimene amazidalira, ali ndi mulingo ndi muyeso umene amayesera anthu. Ndiyeno amafuna munthu azilalikira ndi kuchita mofanana ndi mulingo umenewo adakhazikisa. Ndingati munthu wina atalalikira uthenga wina osiyana ndi umenewo amanyanyala amakumudwa mpakana akhoza kuupha kumupha munthu olalikira amene momwe. Ichi chikuonetsa kuti chipembedzo sichisangalala ndi uthenga weniweni wa mbuye wathu Yesu Khristu. Pachifukwa chi uthenga wa mbuye Yesu Khristu ndi wosatchuka.
And I dare say the louder and more plainly we preach this gospel that gives Christ all the glory, and just as Brother James read from Romans 9 a little earlier, describing how it is God who shows mercy to whom he will and hardens whom he will, the more you declare that message that gives him all the glory, the more you will also experience and know this same hatred by works religion against yourself or myself.
Ngenotu ine ndikozola nkhula molipa mtima kuti tinenekela kulalikira uthenga monga Pauloso adaulalikira molipa mtima. Koma tu monga abusa amale analalia anawerenga ku Aroma chapter 9 chimene amene kuti Mulungu amachitira chifundo amene akufuna kumchitira chifundo ndamene akufuna kumumitsa mtima amamumitsa mtima. Undu tenga wakazikika ndiwa wona, umene fetinenekela kukulalikira. Koma ngati kuti zafika kuti mwayamba kulalikira zimene zizi kuti Mulungu amachitira chifundo amene akufuna, na amene samufuna samuchitira chifundo amamumitsa mtima kuti asakhulupirire mawu. Nthawi yomweyo chipembedzo ndi anthu osasankhidwa adzadzuka ndi kukuphani monga somwene adaphera olalikira uthenga wabwino oyambirirawo.
Christ told his disciples not to be surprised that if the world hated him, and we know just to what degree it hated him, they put him to death, the Prince of Glory, the Son of God, the world will hate you, the same world, that hatred that is within each of us, but for the grace of God.
Kodi kuti pamene Yesu Khristu adaphedwa ndi achipembedzo chikwa chonyanyala ndi uthenga umene Yesu Khristu amaulalikira, chimodzimodzinso akuphunzira adaphedwanso chifukwa chakulalikira mtundu omwewo. Ifenso tikhoza kukumana ndi za mtundu omwewo chifukwa udani ndi kunyanyala ndi ukali ndi kuzunza zimakhala mkati mwa anthu amene sikudayikidwe kuti akhulupirire uthengawo.
This is why there's so many that will not preach the gospel of Christ. It's not because it's not plain in Scripture, but they cannot endure the opposition of men against themselves because of this message. They prefer to have a comfortable situation in their congregation. They want everybody to get along, so they compromise the message of Christ.
Chifugwa chova antu, amena kwaza kudzuga, ndikukangana nao, ndikuwapa, ndikuwanzuza, ndikuwamenya, chifukwa yoda kulalikila utenga weni weni, wangmalemba. Chimenewo ama shita, chifukwa chova watutsa nwa ugira, ama usinta utenga uja, ndikumalalikila utenga wako mera wantu, kura tazivana wako ukoma, agama mvana wako ukoma, kura ziteteze moyo wao, kura samazu nzike, uzone kwa utenga wako, ndikufanana. Ugogo ndikulabisa kumene kuli ndazi tumika amina kulalikira uthenga wabwino. Koma mvura sikuti mauwa sadalembedwe kusaoneka ayi koma ama chita mantha ndi anthu amene akhoza watsutsa chifukwa cholalikira uthenga weniweni.
Paul wrote Timothy in 2 Timothy 3 and verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
What
is it to live godly in Christ Jesus? It's to live in accord with what God declares concerning His Son, the Lord Jesus Christ, to bow to it and not waver, not compromise who He is, why He came, what He accomplished, for whom He died, and where He is now. There are many preachers who, out of fear of men going away and leaving them alone, out of fear of being isolated, they try to preach a broad message to begin with, and then their thinking is, after we get these into our assembly and congregation, then we'll start teaching them some of the harder sayings of the scriptures. I'm telling you, those compromise the gospel from the beginning.
Patiku anvambiri alaliga mina ulaligira amasikuano. Ama wofa andwama shita manta, kulaligira utenga wolunjiga, jibuwa amazori alvawa tawa, awa chogela mpingo mwakla mwoka. Ndiye kwa wofas mene zamara no, ndiye tina ligenu utenga wako mira antuose, antuonsa mwere mpingo mwere, ndiye tika laligira zo kwima, ataka mwere ataka shuruga. Nkani ndiya kuti sadzalalikira sozo kwima ndwa jataka zulugai. Kuwukira ndi kupandukira mwa Mulungu kutachitika kale kale mwa iwo nchifukwa chake sangalalikira uthenga umene ulili ama usintha numalalikira zokomera wanthu kuti anthu onse abwere ku mpingo.
That's why our Lord told His disciples in John chapter 16. He said, these things have I spoken unto you, and you go back and look in John 15, what He said, he talked about Himself being hated without cause, but He said that ye should not be offended. That word offended means to be tripped up. You trip somebody, that you not be offended. He said, they shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God's service.
Jeno, tikamalenga mu Yohane chapter 16. Akuyambira suku chapter 15 kuja. Umene akulankhula zona kuti ngati niyo mutadzafika kolalikira uthenga wabwino weniweni wa mbaibulo. Anthu sadzaumva, sadzamvetsesa. Mamwe ake adzakuwukirani. Atadzakuwukirani chimene adzachite. Ndimanga tu imene kuti adzakutulutsani mmasunagoge. Koma ikudza nthawi imene yense wakupha inu adzayesa kuti akutumikira Mulungu.
So persecution originates from within the heart of sinners who are yet blind and dead in their sin. They hate Christ. That's the spirit of Antichrist. They hate God's word and his record, what he's declared of his son. They pretend that they don't, but when you clearly declare Christ for who he is, that's where you see the hatred come out.
Amene adadana ndi Yesu Kristu, amene amadana, amene adadana ndi mawu a Mulungu. Koma chimene kuyenekera kudziwa ndichi, anthu akusanga kuze kuti amadana ndi mawu a Mulungu. Amachita zonse za mawu a Mulungu, mkozi wamaona kuti anthu angokhulupirika akupanga za Mulungu. Koma asa kuwamva mawu a Mulungu. Ndipo amene ndi wabwa angoyamba kuyamba kuwalalikira mawu a Mulungu, monga mmene alili, nthawi yomweyo mkati mwawo mudzadzuka ukali. Kutsutsa uthenga wanu ndikufuna kukuphani ndikukuzuzani chifukwa ukaliwo uli mkati mwawo ngwachilengedwere wotsutsa ndikukana maamulungu enieni.
But the second thing that I would say about persecution is that it comes from God.
Chinthu chachiwiri chimene ine ndimafuna ndikuwuzeni chionena kuti chinzunzo chimene amazunzikana Mulungu.
Now those that don't know the God of the Bible, they kind of gasp right now and say, oh, wait a minute, you're telling me that God would actually bring persecution against his church? The answer is yes.
And when I room in a minute, I'm going to look at my Zunzo, this is how some of the Zinaz, Zimajo get up on Murumu. I put it up, come in Mukuna and Zemu Murumu, Komuku Zoiva, Munkusano Zoga and Zoiva, one Tuake, Yang Golachu and again in the Munkusano with the Saud, Zimazuzo, one Tuake.
See, even reading here in John chapter 16, the Lord is telling them what would happen. Well, how would he know what would happen unless he ordained it, when he says, they shall put you out of the synagogues. He didn't say they might, or be prepared, as if he's talking to some troops and saying, well, we really don't know how this battle's going to go. The Lord's telling them straight up, they shall put you out of the synagogues. And the time cometh that whosoever killeth you will think that he doth God a service. He knew it because it was foreordained.
Mchifanyezeni kamene nga Yohane chapter 16 ndi mayake ya 2 imene tikuiwere ngayo munati muone kuti kutsimikiza kuti chisautsocho chimachokera kwa Mulungu. Well, Yesu Kristu akuyamba kuti adzakutulutsani mmasunagoge koma ikudza nthawi imene yense wakupha inu adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Zikuonetsa kuti nthawi ya chizunzo isanafike Yesu akadziwirabe ndikuti ndiwo mudziwe kuti chisautsocho chimachokera kwa Mulungu. Akadakhala kuti Mulunguyo akuona kuti anthu anafunika asazunzike. Akadachiletsa chisautsocho chisanafike. Koma ndipo chani wachilola kuti chifike da wanzunze awabve anthu a Mulunguwo. Chipoti Mulunguyo wachilola ndipo chimenecho chimachokera kwa Mulungu akuchilola kuti chibwere kwa anthu ake. Izinzi zikuonetsera poyera kuti chisautso chimachokera kwa Mulungu kupita kwa anthu ake ndicholinga chiwalimbitse amene ndi akewo.
Do you suppose that what happened to our Lord Jesus Christ in crucifying him and putting him to death was simply out of accident? That word doesn't even exist. Do you suppose that they overcame him? No. Acts chapter 2 and verse 23, Peter declared on the day of Pentecost, him being delivered, notice, by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. They did unto him exactly what God the Father's determinate counsel and foreknowledge determined.
Zidachitika chifoto chisalona dakula mphambu kamuna kuna buya dali wofoka kamuna mungu sama zio jina jiri jonsi hai nditu jiri jonsi chimini chida kumana dambu yeso kristo kumupa ni kumutani ndi murungu wada konzela atu ndipo zila enda mundondo mengu yake mene staff ni kapu yende chifuwa muka mene nga mashidido chapter 2 jimaga 23 ama nina kuchi amene yo kula mkwe za yeso kristo wopereke nwa ndi upungu oikidwa ndi kujiwira atu kwa murungu inu mwampajika ndi kumupa ndi manja antu osae muzika chimena kuno rentangu kwa zonda kuni chile chile chose chime chila chitika pambu yeso kristu chile chitika munga mwa kujiwira atu kwa murungu ndi murungu wada konzira atu kuzibutse mene momo kwa kuri yeso kristu sana dabwepo pata libesu chime chima mdabutse murungu ndi murungu amena da konza kuri yesu apedwe adutse mene adabutsamo murungu ama ziwira atu kwa jisa mchujatu.
See, there are many that read that word foreknowledge, and they think, ah, that means that God looks down through time from eternity and sees what men will do, so he knows beforehand what they will do. But that's not foreknowledge.
Antuena ama ganda kuri andewu mungu amazio nende muntu atakashika chakwino atakapanga chakuti pamene mulungu akozo kapanga zako ndewu mungu adadzira kuti muntu uyu akozo shika chakwino akozo kapanga chakuti no kani simene yai akamati kudzira kuti ndewu mungu amene adapangira kuti chine chiri chonse kuti chichitike ndiye chikama chitike chine chiri chonse ndi mulungu mwini amene adakonza kuti chichitike kwa muntu amene chamchitikira chinthucho kaya njowa kaya chamtundu wanji.
You see the connection in verse 23 between determinate counsel, and in the original that little word "and" can also mean even. So the foreknowledge of God is based upon what he has already determined beforehand should be done.
Upungu woyikidwa zikulandira kuti mulungu adatara konzera kukaenda ndomeko ndi chinachi chonse mene chichitike ndikuchipereka ndeno mukamamaliza ndime yakumapetoyo akuti ndikudziwiratu kwa mulungu ndikukurataza kuti kudziwira kusadayambe mulungu adakonzera kuti chinachi chonse ndikupanga mene akakaperekedwere akamaliza ndiadadziwiratu zoti zikachitike ndikuziyika tsopano kudziko lapasi ndiye yesu kaina amabwera kudziko lapasi chinachi chonse chidachoti mulungu achidziwiratu ndipo achiyikiratu upungu wapatu
The reason God knows beforehand what will be is because he has already determined beforehand what he will do. That's why we don't have foreknowledge, because we have no determining. I can get up today and I can say I'm planning to do this or that, but I have no determination as to doing this or that. Therefore, I don't know ahead of time what will be.
Ifeyo antu tilibe kudziwiratu kwa zinthu nchifukwa chake tikadzuka mmamawa nthawi zina tikozakoza kuti lero ndipanga zakuti ndipanga zakuti ndipanga zakuti koma chifukwa ulibe uphungu umene udayikidwiratu kuti mtondomeko zangazo ndikazipanga ndipo ndikazipanga motere umakadabwa zoona kuti chimene unakonza kuupange chukasemphana chimene chikubwera mwino unakonza kuudutsa mwakuti mwakutipanga zoonezoone ukapeza kuti zotsatira zoti zimene umayepekezera palibe nchimodzi mwa uchapangidwa koma wangokhumudzitsidwa kupangidwa so china chosemphana chimene choni nichikhoera kuti ifeyo tilibe maso amene amadziwiratu zimene zili zibwere pa moyo wathu.
But I can tell you that anything that takes place in time, God determined beforehand. Anything.
You
may have heard or seen in the news that there's a hurricane that has been coming toward our coast, the East Coast, now for over a week. And it's been in the news, and they've been tracking it, and they've been trying to predict where it would go and where it would pass. But men have no control over that. God says in His Word, Nahum 1:3, that He has His way in the wind and the storm. So whether it passes by some and leaves them alive or takes some out, God has predetermined that. I'm confident that there have been many congregations led by blind preachers that have organized times of prayer and tried to determine the direction of the hurricane and pray it away from where they were. All of these things, but that's not what God says to pray. What the Lord taught His disciples was, "Thy will be done." I remember years ago in a town where I was preaching in Ivory Coast that there was a Baptist organization that was sponsored by an organization here in the United States, but they poured a lot of money into building a big edifice for their adepts, for their congregants. And they put this building right in the middle of an area of town that had prostitutes' houses and other things of evil that they thought by putting their temple right there that now it would chase out all that evil. And they put a lot of money into this building, and I can remember the news was that that Sunday they were going to dedicate this building to God. And they were going around with loudspeakers, inviting everybody to come that Sunday. They were going to dedicate this building to God, and they were going to take that part of town for God.
Kuma son tawo yo da wura kuna bereke nyumba yo kwa Mulungu Ampadono kandrama zambi mbili, ampazika yenda magalmo rupu yenda kulengeza mdukuli chimisonghanu kwa patuli ya nyumba ya murungu, nufura murungu wakapezeke zume kusizika kizi kuchitika kumine, ndiabe zungu ya mzinda wose nkuyenda yenda kutasa matu mbukadumeo. Kwa gani za kuti akangotelo zikolo selo liwi nindu alipita kwa murungu, anfuwasa mtu wa mine, haupita kumamba basi, kumamba kwa teka, kungu lato kore.
Well, to their shock and surprise, that night, Saturday night, the Lord sent a wind and a storm, and it took out the building. They started scrambling like ants in an ant pile that had been scattered, and the preacher's calling all the people together for an all-night prayer vigil, that they're going to pray over the ruins of this building and that God would get the victory. But here's the blasphemy in what this preacher told the people. Because he said God had purposed that that building stand for a testimony for him, but now Satan had mixed up those plans. But even worse, the preacher said this, that God had initially intended the wind for those prostitutes' houses that were across the street, but Satan turned the wind against his temple. When different ones asked me what I thought about what had happened, I just told them, I said, no, God didn't, God's wind was not misdirected. God purposed that that storm follow exactly the path that it did and accomplish exactly what he purposed to do. Blessed be the name of the Lord. What kind of world would this be if indeed God was not directing all things and that there were an evil power that could misdirect what God had purposed? There'd be no hope for anybody. Even Stephen, when they took to stone him, he was not in a panic. He bowed the knee. He commended his spirit to God. He bowed, "Thy will be done."
Hallelujah. ada jita kukwala ye katifano pada kishmishma musoko neza nipangu hama mukenda kuhino hama kwa nili sasmine munu wada zidula zijitike munga minister jitigiramu.
And that's the, what we're going to see here in Acts chapter 8 as we go along, and even a little bit here, that even though it seemed that evil had the upper hand, even though all of this great persecution was against the church, yet God was directing it and sending it all along.
Kuyambira mankani meneza yamba ya Stefano. Menada mukira Stefano, ni meneji nzuzo shida yendele, ni kushiti zira pa mpingo ko, antu kumapedwa, umoni nandari mpingo mungu kudani idwa, ufuna utata. Zonsezo adali mungu, amenada kuziradu, mumadu mizawo nzuzo hao anzuze, mumadu mizawo anzuza peole rikia, maa mungu waiye mungu mwiniyo, ni mungu mwina amenada kumadu, aga mukira Stefano kwa geo.
Remember we studied this back in Acts chapter 4, when they had arrested Peter and John and threatened them not to preach in the name of this Jesus Christ of Nazareth, and yet when they were let go and they went back to their company, with one accord they prayed to God, and remember what they prayed. In verse 25, it says, well, verse 24, when they heard that, Acts 4:24, they lift up their voice to God with one accord, there's no discord on this, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth and the sea and all that in them is. So they begin with glorifying God, even in the persecution.
Mungu follow pamene akulankhula za chisautso chimene adakumana nacho Yohane ndi Petro pamene adamangidwa tikumva zonda kuti bwalo la akulu limene limadzenga milandu ya anthu awa lidawaopseza ndi kuwalamulira kuti asalalikileso dzina ili ndipo adawakwapula kuma vesi ya 24 ya uchapula chimene chikuti ndipo mmene adamva anakweza mawu kwa Mulungu ndi mtima umodzi.
And they did just what we're doing now. They're going back to the Word. What does the Scripture say about this? In verse 25, they said, who by the mouth of thy servant David hath said, this is all the way back in the Old Testament, why did the heathen rage and the people imagine vain things? This is taken out of Psalm 2 in verse 1. The kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord and against his anointed. That's what that persecution is, rebellion against God and his anointed one.
Mundimeka 25, adayamba kulankula mau, mungu mene soife vima jitira pano, kulitika kumana dijina jitosi vima kunika tilowe mbaibulo, kiwone prima wa mungu, ama nukula kulijani, zazimene ta kumana nazo. Chikwendi maga 25, kakuri, amene mwa mzimoera, faka mwaka kolo la atu Davide, mtumikuanu, mudazi. Awawa dala kuzira, amena malankula, kulenda nkanii, kutoka kuchipangano chakare, kumasari mumutu tu, mzimeka ya wani. Amitundu anasokera chipwa chiyani. Na anasokera chipwa chiyani. Na lingilila zopa ndapache antu. Anazinda ndalisa mafumu adzigo. Ndipo owelusa anasonkanidwa pamozi. Kutsutsana ndi Ambuye ndi Kristu wache. Ichi chikwane tseratu kuti kutsutsa kudana ndi uchenga wabwino. Kuma chokela nkati mwa mungu, wachimwa, wosa sankidwa, kuma zutsa, chifoja ni mwalarikira, kuti ule mundi matamandu, zibide kwa Mulungu, ndi osankidwa wake, amene ndi Yesu Kristu. Ndi ama zutsa Yesu yo, ndi Mulungu, amene ndi anoge mawa Mulungu.
Now notice in verse 27 and 28, the manner in which they addressed the Lord. They weren't in a panic. They weren't saying, now we need to crank up the prayers and make sure we get the upper hand again. Nope. It's for of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel were gathered together. But look at verse 28. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.
Verse 28. Kuti achite zviri zvose dzanjalanu ndupungu wanu zvidaweruzira tu zvishikike. Ada chine chose chimene dzanjala Mulungu lida khadzitsira kuti zvikachitika ndiyantu ada kunika achite chikone Mulungu ada ikira kuti zvishikike.
He said, well, why would the Lord bring persecution against his church? The answer is, this is what strengthens his church. It strips the church of any self-confidence and causes that church to be cast completely upon the Lord and upon his mercies.
Ndichifukwa chiyani Mulungu amalola manzuzo ndi masautso apite pa mpingo wake pa anthu wake osankhidwa. Yankho lakuti manzuzo ndi mavuto amene amabwera ndi amene amathandiza kulimbitsa mpingo wake wa Yesuyo. Kuona kuti chimene chilichonse chimene chimachitika nchimene chimamangirira kulimbikitsa mpingo wake anthu wake ndipo zimamusangalatsa Mulungu.
Someone said one time that it's not persecution that weakens the church, but rather false doctrine. When false doctrine is brought in, it causes that church then, like leaven, to leavens the whole lump. It weakens the entire congregation. But persecution strengthens those who are the Lord's.
Sikuti ndimasautso zowawa ndi zokhumudwitsa zimene zimafoketsa utumiki kapena mpingo wa Mulungu kapena anthu osankhidwa anthu ake ayi ndi ziphunzitso zimene machurch amalalikira ndi zimene zimafoketsa ndi kusokoneza uthenga wabwino kuti ulalikidwe uchitike monga mmene ukufunira ndi ziphunzitso ndi zoopsa ndi zimene zikufundula ndi kuwononga anthu koma masautso ndi zowawa zimalimbikitsa mpingo wake wa mbuye wa Yesu Kristu, zimalimbikitsa anthu wake osankhidwa. Kuti ndi zowawazo, zovutazo, zokhumudwitsazo zimene munthu akumana nazo, zimene zimatolera pamodzi, kumuyika pamodzi, munthuyo amene ndi wake wa mbuye wa Yesu Kristu.
And as I said, here's a pattern for us in the face of persecution. Not only they give God the glory, but look at verse 29. And now, Lord, that's who we pray to. He is God. Behold their threatenings and what? Grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word.
Njifache, tikamapitiliza ndimaka 29 iyo. Auti ndipo tsopano ambuye, penyani mau anu, mau au akuopsha. Ndipo fatani kwa akapolo anu alankule mau anu ndikulimbika mtima kwose muri muone pamene papa akuona kuti mau anthu azipembezo mau anthu osasankhidwa mau anthu akudzikola pasi ndiwopsa ndipo ndi amphamvu amene akhotoneka ngati afuna kupoketsa mpingo koma apa akupembera kuti koma tilimbikitseni kuti tilankhule mau anu molimbika angakhale mau anthuwo ndiwowopsa.
Now here's the beauty of Scripture, because just as I read for you here in Acts 4, where they quoted Psalm 2 as being fulfilled when Herod and Pilate and the Gentiles in Israel gathered together against our Lord to do to him what was determined before to be done. I will tell you that even Paul or Saul's consenting against the church and persecuting the church was foreordained.
Farao, Apilato, ada gwirizana kuzuzana zo mpingo wa Mulungu, ndizimene Mulungu ada zikira tu. Kote uri, ngakare Saulo, amene ndi Paulo, amene tukumuchula pano uyu. Kwa gwirizana, munga kumene tawereka kumajiribu, chapter 8 of verse 1, kuri, anali kufomele zana na zopa yupa yate. Kwa gwirizana kuri anzuze ndi kupasifano, kumana kuzuzana kwa Mulungu, ndizimene Mulungu wata kwa zela tu, kuri zishitike, ndipo zikashitika, nilipikisantu wake, ndi mpingo wake. Manzuzo, ama nilipikisawati.
Do you remember what tribe Saul was from? He was from the tribe of Benjamin. He said that in Philippians chapter 3 and verse 5, circumcised the eighth day of the stock of Israel. He's talking about what he was in his birth. And notice, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee. So he was saying he was zealous for the traditions of his father, of the tribe of Benjamin.
Mfarisi, monga mwachangu, wolondolo na igrezia, monga mwashirunga mwacha mlamulo, wokala wosala kwa ine. Kurenda kutu sponsi, zimene Paulo ama shita kuzuza mpingo wa mbuye wa Yesu Kristo. Po pantu wa jao, kunani kwanilisa, kufuna kuteteza mpingo wa fuko lake, kuriri zine na kulima sadile shirunga mwache ni jeni. Ama kuna kubadira, mpingo wao, mfuko lake, ni waneke kulima shita zeni zeni, zimene mulungu ada zikira.
Now, here's where we see the prophecy of Scripture in Genesis chapter 49 and verse 27. This is when Jacob had called his sons together. Some he blessed and some he cursed. Now, you say, well, how would he know ahead of time what to say? This is the Spirit of God directing him. But look in Genesis 49 and verse 27 what he said about Benjamin, of which Saul was of that tribe. It says, Benjamin shall raven as a wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
Apa kuonesa kutauri ya kobo adalisa ana kuna mtoza ni Mulungu ama adalisa kuma so Mulungu ama zembelea Mulungu ama kwenisa zabu ino kwa ena kuma so Mulungu ama kwenisa zoiba kwa ena shikwanji maga 27 ikulangula kuti sapuko la Benjamin ilimena amalinya lila kwa uloyo uline dina wafuko la Benjamin akuti verse 27 Benjamin liye mbunu wakurusalusa mama wa azadia sho Chomotola. Mazulo Azagawa Zofuna.
So why did Paul mention being of the tribe of Benjamin? Other than that he saw himself as a persecutor, as one of these ravenous wolves going after the church of God, dividing the spoil, and yet He could not do one thing more or less than what God had already ordained. Just as it was ordained that the heathen would rage and the people imagine a vain thing and the kings of the earth stand up against the Lord and his anointed, and that be fulfilled in the crucifixion of our Lord Jesus Christ, so this was ordained, that Saul should be the fulfillment of this ravenous wolf going out and persecuting and wasting, like Paul said, the church, or attempting to. And yet, what did the Lord say? I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Je munga munthawi yambiya wa Yesu Kristu kuti akunja ndi anthu achiyuda adalimba kumupha ambuya wa Yesu Kristu ndipo kuti zonse zimwe zidachitika monga mwakudziwira kwa Mulungu chimodzimodziso munthawi ya Paulo Mulungu adala atayikiratu kuti Paulo adzadzuka monga mburu wolusa monga Benjamin adabwera kuti ndi mburu wolusa ndipo adzapha ndi kugawa ndi kunzuza zimene zonse zimene Mulungu adayikiratu za ku Benjamin. Nde chenjiri chonse chimene chidachitika ndi Paulo ndi Mulungu mwina amene adakonzeratu kulusa ndi kuphawa ndi kunzuza kumene kukachitike Mulungu adakonzeratu. Koma angakhale zidali choncho Mulungu adala pakonzeratu kuti pathandwa ili ndipo ndiyikapo mpingo wanga ndipo makomo a dziko la ku midima sadzawulaka umbuwo kuronza kuti angakhale atawulusira ndi kuupha sudzathetsedwa chifukwa Mulungu mwini amene adadzikira mpingo wake.
So all of this is for our encouragement. What is to be our attitude in the face of persecution? We're not to avoid it or to fear it nor run from it, but as the Lord brings it, we bow to Him who does all things well. Here's a word of encouragement in Philippians chapter 1 and verses 27 through 30. Look how Paul encouraged the Philippians. He said, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. We don't compromise the gospel. That whether I come and see you or else be absent, he says, I may hear of your affairs that what? Ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So think of persecution coming from the outside. The wind's blowing in from the outside. What does that do? It pushes people together. It unites them together. Those are the Lord's. It's not going to destroy them. It's not going to take them apart. It's going to strengthen them in this very gospel for which they're being persecuted.
Ndikamva za kwa inu kuti muchilimika mu mzimu umodzi ndi kugwirira pamodzi ndi moyo umodzi chikhulupiriro cha uthenga wabwino. Kuranzaza kuti manzunzo ndi zowawa zikamabwera zimafuna zilimbikitse mpingo wake. Talingalirani mphepo ikamawomba kunjaku. Ndimene imathandiza kuti anthu pothawa mphepo alowe mnyumba. Ndakalowa mnyumba amakhala pamodzi. Ndikuti namondwe ndi mphepo imene inali kunjaku yathandiza kuti anthu asonkhane pamodzi kuti akhale pamodzi. Ndiye manzunzo amene amasokola anthu osankhidwa anthu wake a Yesu Khristu kuti akhale pamodzi ndiye mavuto amatilimbikitsa.
And you see verse 28, in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition. The reason they oppose is because they are still in that blind, lost, condemned state. But to you, in other words, if that persecution is against you, it is a token of salvation, but to you of salvation and that of God.
Njifake njimaka 28 kuti osaopa adani mkazu wose musama jitidwa manta ndadana akamabwera kwa inu zowa wazikamabwera osama jitidwa manta chimene chiri kwa iwowa chisonyezo chashito nongeko kurenda zi ose amina utenga wabino usada uone sada uve anenekira kuzuka ndikumafuna kusokoneza anenekira kuzuka ndikuvuta azikhumudwa alone na khumudwe anyanyale chifo chenga usada uve sada uone sudziwika kwa iwowo ari koma kwa inu kurandauza amene uthenga wabwino wakumbuluka amene Kristu waonekera kwa iwowo kwa inu chechipulumutso kuti uthenga uda kupulumutsani ndiye zitamvera ndimaka kumaa ati ndicho chakwa Mulungu kurandauza ti chisautso chimene chabweracho kwa inuyo chimakhala chochokera kwa Mulungu kukulimbikitsani koma kwa yawo sachivomereza chifo uthenga kwa iwowo usadaonekere usadavumbuluke amakhala monga mmene akukhalirapo.
Now I want you to look at verse 29 because this comes straight home to us. We say, yes, faith is of the Lord. None believe but what God gives them faith. But look what else comes with that faith. It says in verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him. So that's where we say, amen, faith is of God in Christ. But look at the rest. But also to suffer for his sake.
Koma zimeyo patsa chizwi imene ibizengere ifeyo kumudzi kunyumba kwathu tsopano tizengere kwa ifeyo kuru ndi verse 29 imene kuti kwapatsidwa kwa inu kwa ufulu chifukwa cha Khristu kwenda kuti zonse zaperekedwa kwa ifeyo zaperekedwa chifukwa cha Yesu Khristu sikukhulupirira kwa iye kokha. Sikuti ife wangopatsidwa kwa ife kuti tingokhulupirira Yesu ayi ndithu komatunso kumva zowawa chifukwa cha iye kuti zowawa ndi zosautsa zimene timakumana nazo tikukumana nazo chifukwa cha Yesu Khristu mmaoboti sikumane ni Yesu Khristu menenga tikumanenaso ndi ifeyo ndi zathu kwa ifeyo chifukwa ifeyo tili ndi Yesuyo.
I hear preachers say, well, just believe in Jesus and all of your problems will be cared for. That might be true of their Jesus, but I'll tell you this, when God gives you a revelation of his Son in truth, that's where our problems begin. Because it says there that we will, those that will live godly in this world shall suffer persecution. Christ said, if they hated me, they will hate you.
Ndimavuto ndi khungu limene lili kuzipembedzo zonse zimene zili kudzikona lapansi. Zimanena kuti inu mukangolandira Yesu kukhala kuye ndi mpulumutsi wanu. Mavuto anu onse mponyereni Yesu Khristu ndipo zonse zikutha. Mukhala mu mtendere zilichonse mutenga kwanyaa. Umenewa ndi uthenga wabodza sima wa Mulungu. Ma Mulungu ndi yawa. Inu mukangoti mukhulupirira uthenga wabwino waonekera kwa inuyo. Mpamene mavuto amayambika tsopano. Chilichonse chimene chimayenda chimasintha mukukhala chosakusa. Koma mukamazunzika ndi kusauka zimene zozo musamafoke zimene zimakulimbikitsani kupitira patsogolo chifukwa inuyo ndinu ana wa Mulungu ndiye mazunzo amayambika pamene mwayamba moyo wakukhulupirira uthenga wabwino weniweni. Osaulalikira kuti mavuto amatha ukakhala ndi Yesu sichiphunzitso choona chotengera anthu kugahena sima wa Mulungu amene ati.
Now come back here to Acts 8. We're going to have to stop here and pick up with this next time, but Here's the good that I want you to see that has come from this persecution. As great as it is described, it says there in verse 1, at the same time, there was a great persecution against the church, notice, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So the Lord used this persecution to scatter the church. Now, up to this point, the Lord kept adding to this congregation in Jerusalem such as should be saved. The number was growing from the day of Pentecost, several thousand and some more. The Lord bringing in, so everybody's thinking, this is heaven on earth. We're all together, and praise God. But remember, what had the Lord told his disciples before he ascended into glory? In Acts chapter 1, he did go tell them that they should wait in Jerusalem and that they would receive power, Acts 1:8, after that the Holy Ghost has come upon you. And he said, you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So God purposed that this gospel would begin in Jerusalem, but he never purposed that it should stay there. Now, let's be honest. I'm just like anybody else. If the Lord is blessing and revealing the gospel in Jerusalem, that's where I want to stay. And that would be my nature. I don't care about Judea and Samaria, the uttermost part. I'm just thankful I'm where the gospel's being preached. Well, guess what? God sends a persecution. How do you know when it's the right time to start carrying the word to Judea and Samaria and the uttermost part of the earth? Well, God directed the wind. He brought the persecution, and that's why we read in verse 4, in verse 1, they were scattered abroad, where? Throughout the regions of Judea and Samaria. This was the Lord beginning to push these into areas where he also had sheep, And they also, Christ said, I must bring. And in the end, you can see in verse 4, therefore they that were scattered abroad did what? Went everywhere preaching the word. They would not have done it had God not sent the persecution.
Yes.
When I stop and consider how across the world the Lord has His sheep, but they're not all together. There's a few here and a few there, and it's the Lord that scattered them that way for one reason or another. But He does it because He's put each of us in that place where He's purposed us to be. And we wouldn't be where we are right now were it not Him having put us where we are. I know personally I would not know today many of you or other of the Lord's people that He has brought me in contact with had not I been kicked out of a congregation back in 1986. I would still be there. And I would have stayed, but I wouldn't know the people I do now as the Lord has scattered me from place to place. In my time, I look back and realize this is His hand of providence. I would not otherwise be where I am. I dare say the same applies there in Malawi. I know a little bit about the history of the church there and the congregations. Had not persecution come, even in Machinji, where Foster raised up his ugly head and chased everybody out, you wouldn't be where you are today. So we look back and we thank God for that persecution.
I'm going to go to the house.
But now let me remind you, don't write Foster off. He is where he is because God has put him where he is, and he might still be breathing out opposition, but if he's a Saul of Tarsus, the Lord's going to stop him in his tracks one day and draw him to himself. If God has redeemed him by his son, the Lord Jesus Christ. But we don't fear such. We don't run from such. We continue to stand for this gospel that the Lord has been pleased to reveal in us. The Lord gave me the thought, what if he put this message right here into Foster's hand so that he would take the time to listen to it? I wonder who might be able to send this message to him and cause him to reflect on God's glory. He's nothing compared to who Christ is and what Christ has accomplished.
Didn't
Paul name those by name that opposed him? Hymenaeus, Alexandrius, Foster, whoever they are, it doesn't matter. They're the Lord's to do with what he will. But I thank God that he was pleased to reveal Christ in me. Otherwise, I would be of the same nature. There's still a message out on the internet. I'd have to go and see which one it is, but I know I was preaching out of 1 Corinthians 1, and it was being recorded. And while I was preaching, two of the men in the congregation stood up and told me to get out. They wanted me to stop preaching, and I told them that I wouldn't, that there were those there that the Lord had purposed to hear. So they stormed out. They went out. And all that's recorded. It's on the message. And while I continued, I watched them through the doorway. I could see they were angry. They were pacing. I didn't know whether they were going to try to kill me when I was done or not. But the Lord purposed that that message be preached. And even to this day, I have different ones that asked me about it, said, were they really that opposed to what you were preaching? And I said, that's what's in the heart of man. They will not give God the glory. But I'll tell you who does. That's those that he's chosen by his grace and for whom Christ has paid the debt. And even a Saul of Tarsus, when it pleased God, he said, to reveal Christ in me. He was separated from the mother's womb. He was the Lord's all along, but it had not yet been revealed. But when it pleased God, it says he didn't consult flesh and blood, but he gave himself entirely to this one who came, lived, died, and rose again for him.
Aina ake ada nyanyara nao chingao, ada kuna tandileke, ndipada na vindileke,
Well, we're going to have to leave it there for today, but I pray the Lord will strengthen His own through what we've heard in His Word today.
Amen.